nimesha zoea. Sema sema na watu, haya kwao hawayaoni. Leo kazi kusema ya watu, basi leo nawaambia maneno yenu sijali.
Yeah, yeah.